me, me want be a clip. My dada, me want be a clip. The Shankasi, me want be a clip. We mwagashisha mwagami bombe. We mwagashisha mwagami bombe. Mwagashisha mwagami bombe. We mwagashisha mwagami bombe.
Watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Tokeni watoto wadogo baba la baba ndo naingia. Makofi. 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 Acheni nilewe. Acha nilewe. Niacheni nilewe. Acha nilewe.
Kiumbi leo.
Hey!